Dem una imtak ajue kupik yani kama shish afu awe star alokok kawoya mama krishi I give up in daisy napenda stelika abichamsi akicheka pendeze yani kama mimasi afu napenda tumbo fati kitovu kami yani awe softy softy kanandi ajue kunikea kamkata pema za maradi we wakunipombea kama nge kimambi
Sule on the beat
auna lafudhi ya kizanzibari yani kama Zuchu wa sukari nzuri kama mama Tifazari takapinda hako kamwari akitaka awe na shepu kaka jala frida akitaka nsichepuki kaweka dogo dogo kapaula wa frida
zombi nasi mba nama
zumboko
Zuchu chuko
nitafanya de
once again
Toto wachunga na moshi
Bimo nimemaliza Kwa manguri daktari Waganga matabi
Zombi Nasimba nama
Bumboko
Zuchu chuko
Nitafanya de
Once again
Toto wachunga na moshi
Bimo nimemaliza Kwa manguri daktari Waganga matabi